Hands up, watch a one man, watch a kitty stand up. Weka mkono juu baby girl, what's up? Ha, chop chop, ha, chop chop, ha, chop chop kwenye mic ya rap. Watch a one man, watch a kitty stand up. Weka mkono juu baby girl, what's up? Ha, chop chop, ha, chop chop, ha, chop chop kwenye mic ya rap. Yeah, siku imeanza jua kali. Nimeamka saa sita jana likuwa kwenye party. Wakapiga picha leo story kitaani. Magazeti yameandika kwani na kitu gani. Mwisho wangu umefika wamesahau. Kama jua duniani inavyohitajika. Wanasema mabaya mazuri yanafichwa. Wamekuwa malaya wakubwa kifikra. Wanajua kuliko Mungu Baba. Wanatoa revenge hawatoi misaada. Sikia dia mama, maisha yangu ni karara. Wamekana nazo hao, wanagawana kwa mgao. Tena sio ahadi, wakishapewa ndugu zao ndio watu baki. Siogopi kudondoka, naweza kunyanyuka. Siogopi kuchafuka, mara ngapi najifuta. Sichoki kutafuta, nikikosa naanza upya. Hands up, watch up one man, nacha kiti stand up. Weka mkono juu baby girl, what's up? Ha, chap chap, ha, chap chap, ha, chap chap kwenye mic ya rap. Watch up one man, nacha kiti stand up. Weka mkono juu baby. Baby girl, what's up? Ha, chop chop, ha, chop chop, ha, chop chop when your mic ya rock. Yeah, mimi ngumi inayotuliza maneno yasiyo na msingi na kufanya nyamaze mwenye mdomo kafilimbi. Leo ni siku ya wajane, washatupia di malingi. Wenye beef wachekeane, afu kesho kwenye ringi. Huu ni moto unaoleta baridi. Ni 442 hadi tunapata ushindi. Wajifanya usiki wala kupenda vesi zangu. Kiniona kwa TV unatamani maisha yangu. Niwe ndio usio MC, niache kivyangu. Niko mbio kuhakikisha huu mchezo na kwa wangu. Asante baba japo upo tena nami. Mama upo mbali la najua unaniamini. Shout out kwa lama, mchango wako na uthamini. Sina saa inayosema nitatoka lini. Hapa na njaa ila nikisema nani ataniamini. Hands up, watch up one man, nacha kiti stand up. Weka mkono juu baby girl, what's up? Ha, chop chop, ha, chop chop, ha, chop chop kwenye mic ya rap. Watch up one man, nacha kiti stand up. Weka mkono juu baby girl, what's up? Ha, chop chop, ha, chop chop, ha, chop chop kwenye mic ya rap. Nishafunga goli la ushindi, nashangilia di basi, nishapanda mori ya kindi. Hey boy usini gasi, imefika kipindi. Nataka nafasi, nilikuwa mdogo miaka mingi, sasa hivi logo iko wazi. Siku zao zimefika, nawasha taa angani kumulika. Nagundua hadi mbali mwanga wangu unafika. Mademu anapagawa wanaruka ukuta. Okay sawa, utakuja home ila utanikuta. Naelimisha kama aya na kwaya, naheshimika kama jana kaya. Ndege aliyepaa amechoka kuka chini. Naona list ya mashujaa ikiongozwa na mimi. Uliza, isha kwa bala kwenye hood nimefika. What's up kita, hakuna alenifundisha. Mpaka nimekuwa shujaa na kuna tenifelisha labda jia. Hands up, watch up one man, nacha kiti stand up. Weka mkono juu baby girl, what's up? Ha, chop chop, ha, chop chop, ha, chop chop kwenye mic ya rap. Watch up one man, nacha kiti stand up. Weka mkono juu baby girl, what's up? Ha, chop chop, ha, chop chop, ha, chop chop kwenye mic. Hands up, watch up one man.